babonye ushiso babani lo nomshiso banika abathumshiso babani lo nomshiso baphila abathumshiso babani lo nomshiso baspend abathumshiso babani lo nomshiso babonye ushiso babani lo nomshiso banika abathumshiso babani lo nomshiso baphila abathumshiso babani lo nomshiso baspend.
Wangena wajive umalume wafika wadesha umalume wabathatha wabless umalume sekafike wamosha umalume wawakhela ngestyle umalume wabathatha wabless umalume ngoba vele uyakwazi umalume uyathenga phela umalume nangapho uyagqoka umalume malume cela sikhulume malume malume malume